Aye. 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 Ikusa tena.
Chibe.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takukenda pate kitu japo so vyote. This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari ni kuonyeshe fahari. Si nilisema sito foli. Fall in love. Nimechikuta nime foli again. Fall in love. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote. This love tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Kichakike hini nusu kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu minitadeja kinipiga kibuti. Mutapata na mazishi tabeba maiti. Na nadhani kwamba aha nimefika mwisho. Aha misitaki tena. Aha we wameniweza.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote.
This love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.